Kyaitu kikagira ntambi ndengwa emyambye yera ekaija kutwerongora nkuka rukuko mutesi bwirwa kagasha nkuka namarebe riana liyawe riyairaye kugendaga nigero kaoto kagatwire tikagira mitura gaga wendangiro yarukaire itaka terwe rutushariza nyena buye emiringe rikwera utstekera nena rumonye Mpungu mpungu rurengera umwiguru ikikwita ma ntura nkerebere ukayita uwo mwogo kasinzi bwogwo mugayo nibwe rwagi rwayibwero mwirimo b'insimbazi Biogo 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 byenyarwanda biogo 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 byenyarwanda byaru urubani onyo iso yo muinda biogo 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 byenyarwanda byaru urubani onyo iso yo gwo muntu kakakwata kakaijuru mungaro kakataishure ntarure zayorera tuwairu tuwainya bisabye kyo kirere tuwairu tuwainya bisabye kyo kirere niwe kinaga mukono nyerere igwiro ryuyuye rurengero mwiguru ikikwita ntura nkerebere ukayita uwo mwogo kasinzi bwogwo mugayo niwe rwagi rwayibwero mwirimo b'insimbazi